nafsi yangu. Pendo wangu nikupe kila kitu changu. Uniache uende iweje unitende. Uniache uende iweje unitende. Pendo wa kweli upo moyoni, tena nishapoli naisi peponi. Acha niende, shasahau shubiri la maumivu. Wacha niende, shasahau shubiri la maumivu. Nime fall in love, nime fall.
Misi mgeni wa mapenzi, maumivu na yajua. Nilikupenda wewe, mshoka nizingua. Nisha fall in love, nisha fall in love.
Japo wengi wanasema mchezo apata potea. Ushantenda wenenda, nisha choka kumizwa. Upendo wa kweli upo moyoni, tena nishafoni na isipeponi. Upendo wa kweli upo moyoni, tena nishafoni na isipeponi.
Misi mgeni wa mapenzi, maumivu najua. Nilikupenda wewe, mshoka nizingua. Nisha fall in love,
nisha fall in love. Nisha fall in love, nisha fall in love. Don't you be the flame, don't use the black.